Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi asihlanganise futhi ngalendlela.
We thank the Lord so much that we are gathered like this again together.
Sibonga nokubona abazalwane abahlukahlukene abahlobo bethu baqhamuke endaweni ezahlukahlukene nabasilalele ngomsakazo nangezinye indlela zokulalela siyajabula kakhulu.
And it's so wonderful to see so many friends, different faces that are with us, and those as well who are joining us through different means.
Ikhwaya izocula amaculo abema thathu elokuqala ngelesijalimani amazwi kaJohane umprofe umpostoli lapho ethi ngabona isihlalo esikhulu sobukhosi sehla ezulwini ngezwe izwi likhuluma lithi bheka ngenza konke kube kusha ngingu alpha no omega oqala nogcina wonke umuntu ofuna ukuthi athole amanzi esihle makeze azophuza kulamanzi esihle ngoba ngiyomnika wona mina ngisiqalo nesiphetho bese siya kwelesingisi noma isibhunu la sikhuluma khona cula khona ukuthi uJesu Kristu ungumkhululi onamandla uJesu Kristu ungumbhabhadisi onamandla uJesu Kristu ungumsindisi onamandla alilikhulu alibabazekini igama lakhe na ingakho siletha ke konke simdumisa uNkulunkulu ngokuthi uJesu Kristu unamandla usinikeza umoya wakho engcwele asinikeza amandla nokukholwa kweqiniso siyambabaza uNkulunkulu bese sigcina ke ngelesizulu la sithi khona umlomo wami.
The choir will be singing three songs. First song is a German song. The apostle John writes, he says he saw the great throne coming down from heaven, and on that throne was the Lord who said that I make all things new. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. He who thirsts may come to the fountain of life and freely drink of this water. And then we sing an Afrikaans song where we say that Jesus is the great Redeemer. Jesus heals. And we are there to bring that good news and to spread the word. We rejoice because our King is coming. Every promise, chapter, line in the Bible is there to be accomplished in my life. It takes away my sin and sets us free. So we sing for joy, and we are free as Jesus is in my heart and he owns it. Isn't it wonderful to have a Savior like him? And in the Zulu song that we sing, we say that we give our mouth over to the Lord, so that we speak that which is good. We give our eyes that we can see that which is good, our ears that we hear that which is right, and that we give our hands and our feet that we do that which is right and walk there where it is right, and that we give our life, our total being to the Lord, that the Lord is in control of our lives. Shall we pray before we sing?
Nkulunkulu sinikela konke ke esandleni sakho manje umculo wekhwaya nezwi lakho siyakunikela esandleni sakho Nkosi Jesu.
Lord, we commit this time, we commit the singing of the choir to you.
Ngegama lomfelo wethu uJesu Kristu.
In the name of our Savior Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Jesus says his death. isinqumo sethu esisenzayo manje phambi kwebandla ukuthi kube njalo sithembeke kuso sikwenze lokho esikusho ngemlomo yethu.
And Lord, as we make this decision before your church, Lord, we pray that by your grace you would help us that we can stay true to it.
Sisize uNkulunkulu wethu ngeke sikwazi ukwenza ngamandla ethu kodwa siyokwenza uNkulunkulu ngokusizwa nguwe nangokulekelelwa nguwe.
Help us, Lord. We cannot do it out of our strength. We can only do it by being helped by you.
Ibanathi ke uNkulunkulu wethu silekelele siyazinikela kuwe kabusha siyacela ukuthi usize ngomusa wakho.
Help us, Lord. We commit ourselves anew to you, Lord. Help us by your grace.
Amen.
Amen.
Greet everyone here this morning in the wonderful name of our Lord.
Sithanda ukuba sinibingelele nonke ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu.
Many have gone out to different branches and different services, but we're thankful for those who can be here and even those who can join by different other means.
Abanye baphumile baye nasemagajeni kwezinye indawo. Kodwa siyabonga kakhulu ngalabo abakhona la nalabo abayilalela inkonzo ngezinye izindlela.
But we welcome everyone here.
Sithanda ukwamukela nonke nifikile la.
The choir sang three songs.
Ikhwaya licule amaculo amathathu.
One, the first song was that Jesus took my sins upon him.
Iculo lokuqala belithi uJesu wangithwalela izono zami.
And that every promise in the Bible is for me.
Nokuthi leso naleso sithembiso esikhona eBhayibhelini kungesami.
The second song they say I make everything new.
Iculo lesibili belithi bheka ngenza konke kube kusha.
And I thought of in the Passion of Christ where he carries the cross and he's on his way to Golgotha. At one stage he says to his mother, I make everything new.
Lokho kwangikhumbuza film lesiye siyibuke, I Passion of Christ, lapho simbona uJesu kuyona ephethe isiphambano, kuba nesikhathi lapho ebheke emuva ekhuluma noma wakhe nebebe naye ethi bheka ngenza konke kube kusha.
And the third song they sang says, I consecrate my body to Christ.
Iculo lesithathu abaliculile lithi nginikela umzimba wami kuKristu.
Now I didn't choose the three songs, but if I could have, I would have chosen those three for today.
Manje akumina kokhethe lamaculo amathathu aculwe namhlanje, kodwa uma bengibe nokwazi ukuzikhethela, ngabe vele ngikhethe wona lawo.
Because that's really what I want to talk about today.
Ngoba ayilokhu engithanda ukuba ngikhulume ngakho namhlanje.
God's love towards us.
Uthando lukaNkulunkulu analo ngathi.
God's love in us.
Uthando lukaNkulunkulu olukithina.
And God's love from us.
Nothando lukaNkulunkulu oluphuma kithi.
But before I start, I just want to read a note here that I read these days.
Kodwa phambi ukuthi ngiqale ngithanda ukuba ngifunde okuthize engike ngakuthola kwenye indawo kulezi insuku.
And it is something that Charles Finney said.
Amazwi ngiwacaphuna kwinkulumo kaCharles Finney.
A revival always includes the conviction of sin.
Imvuselelo njalo ihambisana nokuhlabeka ngezono.
He lived in the 1800s.
Waphila lo wabhala la neminyaka yezo 1800s.
In a true revival, Christians are always brought under such convictions, they see their sins in such a light that often they find it impossible to maintain a hope of their acceptance with God.
Njalo kwimvuselelo abazalwane bahlabeka kakhulu beqondiswa ngesono sabo kuze kube ukuthi bacishe bangaliboni nethemba lokuthi ngenxa yokona kwabo ngaka basekwazini ukubuyisana noNkulunkulu.
Conviction of sin, it's not our rule. It was said long before we existed.
Thinteka ngesono umuntu ahlatshwe isono sakhe akuwona umthetho wethu into eyenzeka ngaphambili ndilondulweni singekabikho.
And have you been there where you're so convicted of your sins that you think I'm not going to make it?
Ingabe usukwafinyelela yini kulelo zinga lapho uhlabeka kakhulu ngesono sakho uzuzibona ukuthi ngeke usaphumela ngeke usamukeleka uNkulunkulu?
Have you been there when you see yourself in God's light and that you realize I can't do anything?
Usukwaba lapho yini la uzibona ekukhanyeni kukaNkulunkulu uzibone njengomuntu ongasekwazi kwenza lutho?
I believe there should be a time in every Christian's life where you get to that point where you think I can't.
Ngiyakholwa ukuthi kufanele ukuthi kube nesikhathi esinjalo empilweni yalo nalo umKristu ukuba finyele kuleso sigaba leso la ethi khona angeke kusalunge.
And maybe even more than once.
Mhlawumbe futhi kungenzeki kanye kuphindaphinda.
But that's just in passing.
Kodwa lokho nje bekungokudlula.
Before we continue, let's still pray.
Singakaqhubeka ke siphinde sithandaze.
Lord, we pray and we ask that you would please be with us now.
Nkosi siyakhuleka sicela ukuba ube kanye nathi manje.
That you will reveal your thoughts to us.
Ukuba wena Nkosi wambule imicabango yakho kithi.
And that you will speak to us.
Ukuthi Nkosi wena ukhulume nathi.
Please bless the reading of your word.
Siyacela Nkosi ukuba ubusise ukufunda kwezwi lakho.
And everything that will be said.
Nakho konke Nkosi okusazoshiya.
We pray and ask this in your name.
Siyakhuleka sicela lokho egameni lakho.
Amen.
Amen.
These days I was watching the video of when God comes down.
Kulezi insuku ngike ngabuka ivideo le ethi when God comes down la ubaba umfundisi elanda ngomsebenzi.
And I've watched it probably 100 times. When people come, we show it to them. So I've watched it very often.
Sengiyibuke kaningi mhlawumbe isikhathi esingabele okhulwini ngoba uma kunevathi zifikayo sisibakhombisa.
And every time there's something that touches me.
Kodwa njalo mangiyibuka kuba khona okungithintayo.
If you haven't seen it for a while, watch it.
Uma kade wagcina ukuyibuka ngakuyithatha uphinde uyibuke.
But this time when I watched it, there's the part where Reverend Stegan says when he opened his Bible to the portion where the Lord says to Peter, do you love me?
Uma ngifunda kulezi uma ngiyibuka kulezi insuku ngingathinta kakhulu uma ngikulengxenye la ubaba umfundisi ethi khona wayesethatha iBhayibheli lakhe elifunda kule ndaba la uJesu ethi kuPetru, Petru uyangithanda na?
And I thought of it. Firstly, God's love, but then also my love towards God.
Ngase ngicabanga ukuqala ngothando likaNkulunkulu kodwa ngase ngicabanga nangothando lwami mina enginalo ngoNkulunkulu.
And I thought if the Lord would stand here and he would ask each one of us, do you love me? What will my answer be?
Ngase ngicabanga ukuthi uma uJesu bengema la abuze ilona lo ukuthi uyangithanda na ibingathini impendulo.
Answering knowing that God knows my heart.
Lapho kumele ukuba ngiphendule ngokweqiniso ngoba uJesu uyakwazi ukusenhlizweni yami.
Answering knowing that he knows everything, even my thoughts.
Ngiphendula ngazi ukuthi uyena owazi konke, wazi ngisho imicabango yami.
My plans, my intentions, he knows everything. And if he would stand in front of me and say to me, do you love me? What will my honest answer be?
wazi amaplani ami, wazi inhloso zami, wazi konke okukumina. Uma lowo njalo emi phambi kwami ngibhene naye ubuso nobuso ngqo, ngingamphendula ngithini?
And the more I studied it, and the more I read about it, the more I realized we, or I can say I, fall short of God's love.
Lapho ngiyifunda ngibheka le ndaba, ngase ngibone ukuthi ngiyasilela othandweni likaNkulunkulu.
We fall desperately short of God's love.
Siyasilela kakhulu othandweni likaNkulunkulu.
To realize it in my life and to realize what God's done for me.
Ukuqonda ukuthi kungakanani uNkulunkulu angenzele khona.
And how often we fall short of giving that love.
Nokuthi kaningi sisilela kangakanani sehluleke ukumbuyisela ngalolo thando siphelona.
A great many professed Christians have no other idea of religion than that it is a means of getting to heaven when they die.
Abaningi abazibiza ukuthi bangamaKristu kuphela nje abakwaziyo bona ngenkolo ukuthi into eyobangenisa ezulwini mhlabefu.
Is your life like that? It's just a means to get to heaven. If I do this and this and this, then I'll get to heaven.
Ngabe impilo yakho nawe ilolo hlobo nawe azinje ukuthi mangenze lokhu nalokhu sengiyongena ke ezulwini.
I'll follow the rules and then I'll get there.
Ngizolandela imithetho bese ke ngiyokwazi ukwengena.
As to doing anything for God while they live, it does not enter into their plans.
Laba bantu abanakho ukuthi bathi besaphila kube khona abamenzela khona uNkulunkulu.
I tell you, my brethren, I do not believe there is 1 in 500 of such so-called Christians that will reach heaven.
Uthi ke ngiyanitshela zihlobo zami, angiboni nokuthi kwaba amakhulu amahlanu akho noyedwa phakathi kwabo oyokwazi ukuthi angene ezulwini uma ilolo hlobo.
There must be more to it, serving Christ, than just following rules.
Kumele kube khona okukhulu kunalokho ukumkhonza uKristu kungekhona nje ukuthi ngilandele imithetho.
There must be something deeper.
Kumele kube khona okujulile.
There must be something greater.
Kumele kube khona okukhulu kunalokho.
There must be something else that drives me that I want to serve him.
Kumele kube khona into engiqhuquzelayo engifaka umfutho ukuthi ngiyafuna ukumkhonza.
Otherwise my religion is dead.
Makungenjalo ukukholwa kwami kufile.
Now let me say this before I continue. There are many churches today that preach God's love. But there are also many churches that only preach God's love. I remember I was once in a church. And the preacher said, "We are all God's children."
Those
who do right and those who do wrong. And he said, we are all his children. He loves us all. He says some is just his good children and some are his naughty children. You see, that's just preaching love. Love covers everything. But I don't agree with that. Because the Bible is clear on God's wrath as well. That if we don't do what he requires of us,
ukuthi uma singenzi lokho akufuna kithina,
that his wrath will be upon us.
Ukuthi ulaka lwakhe liyakuba phezulu.
There is God's love. That's one thing.
Yebo, likhona uthando likaNkulunkulu.
And it should be the greatest.
Futhi kumele kube kukhulu lokho.
But if we trample on that love,
kodwa uma lolo thando sulinyathela ngenyawo,
and if we think we can do whatever we want because God's love will cover it, then we make a big mistake. So today I want to talk about God's love. And But remember, there's God's wrath as well.
Kodwa singakhohlwa ukuthi lukhona futhi nolaka likaNkulunkulu.
So let's read in John 21.
Asifunde encwadini ngokuka Johane isahluko samashumi amabili nomuvo.
John 21 verse 15.
Ivesi eleshumi nanhlanu.
So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs."
Khona sebedlile uJesu wathi ku Simon Petru, "Simon ka Jona, uyangithanda kunalaba na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Ipha amawundlu ami."
Again he said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Shepherd my sheep."
Wabuye wathi kuye ngokwesibili, "Simon ka Jona, uyangithanda na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yalusa izimvu zami."
He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved that he asked him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep."
Wathi kuye ngokwesithathu, "Simon kaJona, uyangithanda na?" UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Wathi kuye, "Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." UJesu wathi kuye, "Yipha izimvu zami."
Peter had disowned Jesus three times in the past.
UPetro lona wayemphikile uJesu.
And now Jesus asked him three times, "Do you love me?"
UJesu sayambuza ke manje kathathu, "Uyangithanda na?"
When Peter answered yes, Jesus told him to feed his sheep.
Lapho uPetro phendule ethi yebo, uJesu uthi kuye, "Yipha amawundlu ami."
It is one thing to say, "I love you, Jesus," but the real test is willingness to serve him.
Kulula ukuthi yebo ngiyakuthanda Jesu kodwa eyona ndaba enkulu ukuzimisela ukumkhonza.
Peter had repented and here Jesus was asking him to commit his life. Peter's life changed when he finally realized who Jesus was.
UPetru wayesephendukile kodwa lapha uJesu uthi akanikele ngempilo yakhe. Futhi yaguquka kakhulu impilo yakhe lapho esemqonda uJesu ukuthi ungubani.
Jesus asked him, "Do you love me?"
UJesu yambuza ukuthi uyangithanda na?
Not Peter, will you serve me?
Akasho ukuthi Petru ungangikhonza na?
Not Peter, will you do good?
Akathi Petru ungangenzela okuhle na?
Will you live a good life?
Phila impilo elungile.
Will you help others?
Usiza abanye abantu.
He asked him one question, "Do you love me?"
Umbuzo umbuzo wodwa nje, "Uyangithanda na?"
And one cannot help to think that maybe the answer in that covers everything.
Uba ukuzwa lokho, uzucabanga ukuthi impendulo yalokho yona ehlanganisa eqoqa konke.
If I love him, I will serve him.
Ngoba uma ngimthande ngiyakumkhonza.
If I love him, I will try by all means not to sin.
Uma ngimthande ngiyozamandla la zonke kuba ngingoni.
If I love him with all my heart, I will look at my fellow men.
Uma ngimthande enhliziyo yami yonke ngiyoze ngibheke nabantu engiphilisana nabo.
To help them.
Ukuba nabo ngibasize.
To uplift them.
Ngibathuthukise.
To do what Jesus did.
Ngenze lokhu uJesu ayekwenza.
And somehow this question, if you read further into it, incorporates much if not everything.
Lo mbuzo lo uma ubhekisisa kabanzi kube ngathi uqukethe konke.
I'll leave one thought with you, just by the way.
So shiya nje umcabango owodwa nosala nocabanga lokhu ngokudlula nje.
The beginning of wisdom is the fear of the Lord.
Uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova.
The Bible says so.
IBhayibheli lisho njalo.
And that's true. I once took a service about the fear of God.
Futhi kuliqiniso lokho ngake ngashumayela ngokumesaba uNkulunkulu.
But there's another verse. You can go and read it in 1 John 4 verse 18. You don't need to turn there now. Where it says, there is no fear in love, but perfect love drives out fear.
Kodwa kukhona elinye ivesi noma singalivulanga manje ningalifunda maunesikhathi encwadini yokuqala kaJohane sahloso sesine ivesi leshumi nesishiyagalombili akukho ukwesaba othandweni kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba.
Perfect love drives out fear.
Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba.
If I do wrong knowingly, maybe my love is not perfect.
Uma ngenza okubi, ngikwenza ngamabomu, mhlawumbe uthando lwami alipheleliswanga.
And maybe that's why I fear, because I do the wrong thing.
Mhlawumbe ingakho nginokwesaba ngoba vele ngenza okungalungile.
But if my love towards God is perfect, I do what is right, I commit my life to Him, the fear disappears.
Kodwa uma ngenza okulungile, ngenza lokho okufunwa uNkulunkulu, ukwesaba lokho kuyasuka.
You can think about it.
Ungakuyicabangisise le ndaba.
So God's love towards us. I want to talk about three things. God's love towards us, God's love in me, and God's love from me.
Uthando lukaNkulunkulu oluqondene nathi, uthando lukaNkulunkulu olukithina, nothando lukaNkulunkulu olusuka kimi.
So God's love towards us.
Uthando lukaNkulunkulu kithina.
I don't think we'll ever be able to explain it.
Angiboni ukuthi soze sikwazi ukulichaza ngokwanele lokho.
I don't think there's any way that our minds can grasp it fully or even part of it.
Angiboni ukuthi khona indlela ukuthi iy'ngqondo zethu zingakubamba ngokuphelele.
If you go and read about it and you think about it, it's unfathomable.
Uma ngabe ufunda ngalo, ucabanga ngalo, kuyinto engachazeki, ayizekeki.
What God did for us.
Lokhu uNkulunkulu asenzela khona.
Firstly, God in heaven, creator of the universe, comes down and becomes man.
Okokuqala uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba wehla ezulwini azoba umuntu.
Just think of it. He comes down and he becomes man, the least of the least.
Kucabange lokhu uyehla abe ngumuntu, abe omncinyane.
And not because he's forced, but because he wants to do it.
Futhi hayi ngoba ephoqelekile, kodwa ngoba efuna ukwenza.
Out of his free will.
Lokho ekwenza nje ngokukhululeka kuphuma kuyena.
There's a verse in the Old Testament where he says, I want to go.
Kukhona ivesi eTestamentini elisha la ethi khona ngiyafuna ukuya.
Just the fact that he came to earth.
Lokho nje ukuthi weze emhlabeni
should make us think already.
Lokho nje kukodwa bekumele ukuba kusenze basicabange.
But now he comes to earth to be rejected, to be flogged, to be beaten, to be crucified for me.
Manje nangu seze emhlabeni ukuba azoshaywa abethelwe ngenxa yami.
Just think about it, like a criminal for me.
Awukucabange lokho, waphathwa njengomuntu oyisoni ngenxa yami.
And for you.
Lokho kwenzela mina nawe.
And for us, not because we did good, But we, of course, we were in sin.
Ekwenzela thina sonke hayi ngoba sibahle kodwa ngenxa yokuthi besesonweni.
Because we lived in sin.
Ngoba besiphile ezonweni.
And he says, I will take my son, send him to earth to die like a criminal.
Uthi ngiyakuyithatha indodana yami ngiyithumele emhlabeni ukuba ife njengesoni.
We can't grasp it.
Asikwazi ukukubamba lokho.
I remember in 2010, our son was in an accident and he was lying in hospital.
Ngiyakhumbula ngonyaka 2010 indodana yami isesibhedlela emva kokuthi ihlangane nengozi.
And as he was there, we knew the Lord could take him.
Esesibhedlela lapho besazi ukuthi uNkulunkulu angamthatha.
And the thought often came to me.
Kaningi bekufika lomcabango kimi.
Here I stand. My son is dying.
Ngimi lapha mina nansi indodana yami yafa.
He's got the best medical treatment.
La ekhona uthola usizo lo dokotela oluphambili.
Everything is done for him to make it as comfortable as possible.
Konke bamsiza ngayo yonke indlela ukuba asizakale.
Everyone support is there.
Futhi bekukhona abantu abaningi bebemeseka.
We didn't choose it, but God allowed it.
Asukhethanga kodwa uNkulunkulu wakuvumela.
It makes it easier to know I can't choose it, but God's allowed it.
Kulula ukwazi lokho ukuthi angikwazi ukuyikhetha lento kodwa uNkulunkulu oyivumelile.
But the pain is immense.
Kodwa ubuhlungu obulapho abuchazeki.
And I often thought, God, yeah, I go through this with all the best conditions can be, but Lord, you took your son out of your willingness and sacrificed him.
Bengicabanga ukuthi ngimi lapha ngibhekane nalento nobuhlungu obukhulu kangako obungachazeki, kodwa izimo ebengiphakathi kwazo bekuyizimo ezingcono. Kodwa wena Nkosi phansi kwezimo obhekana nazo wanikela ngendodana yakho.
You chose this what we're going through, but far, far worse, and you chose it.
Wakhetha Nkosi lokhu thina sibhekene nakho manje, kodwa kwakho kwakukubi kakhulu kunalokhu.
You said, if I will do this, maybe they will repent.
Wathi uma ngingakwenza lokhu ngendodana yami, mhlawumbe bawuphendule.
If my son can die on a cross, maybe they will listen.
Wathi uma indodana yami ingabethelwa ife esiphambanweni, mhlawumbe bawulalele.
And he will be rejected, betrayed, flogged, scourged, beaten, spat in his face, his beard plucked out. Just think of it.
Uyophathwa kabi, uyobethelwa. Bawumenqaba abantu, akhashelwe, bamphike, bamphimisele ngamathe, abanye baze bamhluthule nangentshebe. Cabanga nje ubuhlungu ayibhekene nabo.
I don't think we will ever grasp, but what we'll grasp enough to know that there is no greater love than that.
Angibotheze sikubambe ngokuphelele lokhu, kodwa singakubamba okwanele ukuthi alukho uthando olukhulu kunalokhu.
There is no greater love than that. You can go and read it in John 15. If you just turn a few pages back, John 15, verse 13.
Alukho uthando oluba lukhulu kunalolo. Singakufunda lokho masibuyele emuva nje kancane encwadini ngokaJohane isahluko seshumi nanhlanu.
It's amazing how often John speaks about God's love.
Kuyisimanga ukuthi kukaningi kangakanani uJohane simthole ekhuluma ngothando lukaNkulunkulu.
No one has greater love. That's John 15, verse 13. No one has greater love. There is no love greater than that. And here in my Bible it adds in bracket, no stronger commitment. There is no stronger commitment in this world than to lay down his own life for his friend.
KukaJohane isahluko ishumi nanhlanu, ivesi ngeleshumi nantathu, akakho onothando olukhulu kunalolo. Akakho ngaba nokuzinikela okukhulu kunalokho.
God showed us the ultimate love.
Ngokuba uNkulunkulu wasivezela uthando olukhulu.
During the 17th century, Oliver Cromwell, Lord Protector of England, sentenced a soldier to be shot for his crimes.
Oyebusa eNgilandi eminyakeni eminingi edlule kwabakhona owahlulelwa ukuba abulawe ngenxa yezenzo zakhe zobugebengu.
The execution was to take place at the ringing of the evening curfew bell. The town had a big bell, and at a certain time, the bell would ring.
Manje wayehlulelwa ngokunqunyelwa ukufa. Loko kufa kwakhe kwakuzowenzeka uma sekukhala insimbi yakusihlwa ntambama.
However, the bell did not ring.
Kodwa insimbi ayikhalanga ntambama.
So in those days, they had a big metal bell. Inside the bell, there was a metal piece hanging.
Ngalezo zikhathi kwakuba nensimbi enkulu bese kuba khona enye insimbi elengayo ngaphakathi.
Normally high up in a tower.
Lokhu bekuzokuthola kusendaweni ephakeme emzaneni noma edolobheni.
And they would have a rope hanging from the top to the bottom, and someone would pull the rope.
Kubese kuba khona ke intambo ende suka lapha ensimbini eshona phansi kunomuntu ozofika donse le ntambo.
And when they pull the rope, the bell would swing.
Uma ke seyifike idonsa le ntambo kube ukukhala kwensimbi.
And the metal piece in the middle that is loose will swing and hit the side, and that will make the noise of the bell ringing.
Kushuthi emelo kwedonsa le ntambo ngoba lokho kuphakathi kuya nyakaza sekuzobe sekukhala ke insimbi.
It's normally a big metal part so that the sound can travel far.
Bekuba insimbi enkulu ukuze ngesikhathi ikhala umsindo wayo uzwakale nakude.
But when they pulled the rope, there was no sound.
Kodwa ngalolusuku lapho beyidonsa le ntambo ayikhalanga insimbi, akuba khona umsindo.
The soldier's fiance had climbed into the belfry and clung to the great clapper. The great clapper is the middle metal part of the bell to prevent it from ringing.
Kushuthi umakoti ke walensizwa lelisosha wayikhuphukele phezulu wayeseyibamba lentambo ukuze uma beyidonsa ingakhali insimbi.
So she went, climbed up the tower, and clung to this inner metal part.
Wayesekhuphuka lomboshongwe biphakeme lensimbi waya phakathi wayobambelela phakathi.
When she was summoned by Cromwell to account for her actions, she wept as he showed him her bruised and bleeding body.
Lapho esebizwa ke uCromwell ukuba azoyiphendulela ngalesi senzo sakhe, wakhala lapho emvezela umzimba wakhe obusuwopha ulimele ngalokho ebekwenza lapha phezulu.
Because she clung to this every time the metal part, she was between the inner and the outer part. And no sound would come out.
Ngoba wayekade ngaphakathi ukuthi ngesikhathi le nto efanisha insimbi ukuzikhale ingathinti insimbi kodwa ithinte yena waba phakathi kwalokho ukuze umsindo ungabikho.
Because she knew if the bell would ring, they would shoot her fiance.
Ngoba ubazi ukuthi mangabe sikhala le nsimbi lo myeni wakhe uyafa.
So she showed him a bruised and bleeding body. Cromwell's heart was touched.
Wayesemvezela kumbusi lo Cromwell umzimba wakhe olimele oshayekile ophayo ngenxa yokushaywa leya nsimbi yathinteka inhliziyo yakhe.
And Cromwell said, "Your lover shall live because of your sacrifice."
Wayesethi ke uCromwell, isithandwa sakho siyakuphila ngenxa yokuzidela kwakho.
And the fiance was guilty and needed to be shot.
Was killed.
The fiance was guilty of crimes.
Kushuthi lo umyeni wakhe lendoda le kwakufanele ukuthi ife ngenxa yokwenza kwayo, yakufanele ukuthi ibulawe.
He deserved to be shot, but because of her sacrifice he lived.
Wayefanele ukuthi abulawa dutshulwe ngokukhala kwaleyansimbi kodwa ngenxa yalosifazane wasinda waphila.
And we so easily confess our sin, but do you think about it for a moment, that God died for that and what he went through for it.
Kaningi thina siyazivuma izono zethu kodwa ukucabanga yini ukuthi uNkulunkulu wenzani mingakanani umnikelo awenza na.
Reverend Stegan once said, "There can only be disgust at a person who tramples underfoot such great love."
Ubaba mfundisi uStegeni wathi, "Okubi kuphela okungamehlela lo muntu onyathela ngeenyawo uthando lungaka."
Nothing is as wicked. Listen to this. Nothing is as wicked as a person who rejects him.
Akukho kubi njenganomuntu omenqabayo.
That's why Paul wrote in Corinthians, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be cursed.
Ingakho umpostoli uPaul uyabhala encwadini yabaseKorinto uthi uma ekhona ungamthanda uJesu Kristu, makaqalekiswe lo.
You can go and think about it a bit more. God's love towards us.
Ungakukuhamba ucabangisisa le ndaba. Uthando likaNkulunkulu analo ngathi.
Now God's love in us.
Manje sesingena othandweni likaNkulunkulu olukithi.
Again, you can turn back a few pages, John 14, verse 15.
Ngabuyela futhi kancane emuva incwadi ngokaJohane isahluko seshumi nane.
What should God's love do for me in my life?
Kumele ukuba lungenzeleni mina uthando likaNkulunkulu na.
John 14 verse 15. If you really love me, you will keep and obey my commandments.
NgokaJohane isahluko seshumi nane verse leshumi nanhlano. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami.
You can also read verse 23. Jesus answered, if anyone really loves me, my Bible it adds really, if anyone really loves me, he will keep my word, teaching, and my Father will love him.
Verse lamashumi amabili nantathu, uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda, leli humusho lesingisi lithi, uma ngithanda ngempela, uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye.
And we will come to him and make our dwelling place with him.
Siyakuza kuye sihlale naye.
Is God with you?
Ngabe uNkulunkulu kanye nawe na?
Is your love perfect for him?
Ngabe uthando lwakho luphelelisiwe kuye na?
If not, the opposite is also true.
Uma kungenjalo nokuphambene nalokhu mhlambe ikhona oqondene nempilo yakho.
Maybe that's why you don't keep his commandments.
Mhlambe ingakho ungayigcina imiyalo yakhe.
Maybe that's why you don't live for him.
Mhlambe ingakho ungamphileli.
Because you don't realize what he's gone through for me and for you.
Ngoba awuqondi lokho adabula kukho ngenxa yami nangenxa yakho.
Some years ago, there was a boy who was continually in trouble.
Eminyakeni edlule, kwakunomfana owayethole senkingeni njalo.
He was forever breaking the rules and always getting into trouble at school.
Njalo wayephula imithetho ngisho esikoleni ehlale senkingeni njalo.
His father could not understand why. He provided him with every way, with a good home. He spent time with him fishing, going to his ball games. And he showered him with unconditional love.
Why said dide kubaba wakhe ehluleke ukuthi inkingi ilaphi ngoba umenzela konke lo mfana uyamnakekela ukhula ekhaya likahle umnikeza uthando.
But the father couldn't understand or figure out why the boy wouldn't mind. He had been raised in the church, even attended Sunday schools. His father was consistently reading the Bible to him. And his father had never provoked him to anger. His son's behavior was a mystery to him.
Ubaba wangazi ukuthi yini inkinga kulomfana ukhuliswa esontweni wangena kusonto skole waba kuma Bible study futhi ubaba wakhe bemphethe kahle engathukuthelisi wangazi ubaba ukuthi ilaphi inkinga kulomfana.
One day when his son was playing upstairs with his baseball, which he had been told repeatedly not to do.
Kolunye usuku lomfana edlala phezulu ekameleni eliphezulu ngebaseball ekade khuzi ukuthi angakwenzi ukuthi adlale ngale baseball.
He ended breaking the bedroom window.
Kuloko kudlala kwakhe waphula ifastela lasekameleni lokulala.
The boy at that time was 10 years old and certainly knew better because his father had told him time and again not to play ball in the house.
Leso sikhathi umfana weneminyaka eyishumi futhi wayazi kangcono ngoba ubaba wayemtshelile ukuthi angadlali ibaseball endlini.
The father headed upstairs and took off his belt. The boy knew what was coming, so he voluntarily bent over and kneeled next to the bed. But the father said, "Son, yeah, you take the belt."
Ubaba wayesekhuphukela endlini uma engena wayesedonsa ibhande. Umfana wayesebona vele udonile kwauyena oyiguqela ngasembhedeni eselungela utheshaywe. Kodwa ubaba wathi, "Ndodana mfana, thatha wena ibhande."
Then his father took off his shirt, kneeled down on the bed and said, "Son, I want you to give me 7 lashes with this belt across my back."
Ubaba wayesekhumula ihembe guqa phansi wathi, "Ndodana, kube wena ozoshaya mina kasikhombisa ngaleli bhande."
His son started to cry and said that he could not do it. His father kept insisting until the son finally relented and started hitting his father across his back.
Umfana wangavuma ukuthi kulukhuni ukuthi akwenze, kodwa ubaba waphoqa ukuthi akakwenze. Waze wathoba umfana, wathatha ibhande, wamshawisa emhlane.
His father said, "Harder, son, harder."
Uyise wathi, "Shaya uqinise mfana."
The boy cried.
Wakhala umfana.
The father said, "Harder, hit harder, my son."
Kodwa uyise wathi, "Shaya ngamandla mfana."
Until the boy eventually, with great force, hit the father.
Kwaze kwaba yilapho la umfana impela efaka amandla konke eseshaya uyise.
And with great difficulty, and the son was crying.
Ekwenza lokho ngobunzima ekhala umfana.
And then the father said to him, "Son, do you know why I had you do this?"
Wayesethi ke uyise, "Ndodana, uyazini ukuthi ngani ngithenza lokho?"
And the son said, "No, I don't understand."
Wathi, "Cha, kangiqondi."
When Jesus went to the cross for us, he took the worst punishment that has ever been inflicted upon any man.
Lapho Jesu esiphambanweni wathola ukujeziswa okukhulu okungekho umuntu akwabhekana nokunjalo.
He was struck, beaten, his beard plucked out, and he was punished like no other has ever been punished.
Washaywa wajeziswa ngendlela engakaze ukujeziswa umuntu ngayo ngaphambili.
Who do you really think did this to Jesus? The boy, still crying, hesitated and finally said he thought it was the Romans and the Jews.
And
the father said, "No, it was our sins that nailed him to the cross. Everything that we've ever done wrong and everything we will do wrong."
Kodwa uyise wathi, "Cha, ithina ngezono zethu. Konke sikwenzayo kubi nesizokwenza futhi."
He took the punishment that he didn't deserve to save those who didn't deserve saving.
Wathatha isijeziso ebesingamfanele yena ukuze asindise labo ebebefanele ukujeziswa.
That is how much the Father loved us. It was God's love most glorious displayed for us who deserved his wrath.
Ileyo ndlela uNkulunkulu abesithanda ngayo thina besingawufanele umusa kodwa sifanelwe ulaka lwakhe.
The boy was shaken deeply by this lesson. The boy didn't ever want to use the belt on his father again.
Umfana wathinta kakhulu lesenzo sikayise akafisanga ukuba kuphinde kwenzeke ukuthi adinga ukuthi ashaye ubaba wakhe ngebhanda.
And it changed the life of that boy.
Lokhu kwayiguqula impilo yalomfana.
Do you realize that when you sin, when you do what you know you shouldn't do, that we drive the nails into his hands?
Uyaqonda yini ukuthi mangabe wona wenza lokho ongafanele ukuthi ukwenze, ngalokho sifaka iphikile emancebeni akhe.
So this love that God showed us should change our lives.
Lolu thando lolu uNkulunkulu esiphelona bekumele ukuba luguqule impilo zethu.
It should remind us how we should live.
Bekumele uba lisikhumbuze ukuba thina simele ukuphila kanjani.
Think next time. Next time when you want to do that thing, think about God's love.
Cabangisise ngokuzayo mangabe ulingeke ukwela kuleso sono, cabanga ngothando lukaNkulunkulu.
Because of God's love, we must have clean lives.
Ngenxa yothando lukaNkulunkulu, simele ukuba sibe nempilo ehlanzekile.
And we must cleanse our lives.
Simele ukuba sihlanze impilo zethu.
I'm quoting from one of Reverend Stephen's services. It is terrible to drag the things of past week, months, or even years with you, like grudges, bitterness, and hatred.
Ngicaphuna kwenkulumo kaBaba umfundisi uStekeni uthi kuyinto embi ebuhlungu ukuthi umuntu angathatha izinto ezenzeke ngeviki elidlule ufuna ukuyihudula ungene nazo kusasa enyangeni elandelayo naseminyakeni ezayo usathwele lawo maqhubu.
They will drag you down.
Lezo zinto zokuhudulela phansi.
Then you cannot have his love in you.
Lapho ke ngeke ukwazi ukuba nothando likaNkulunkulu kuwe.
Then you cannot have God's love in you.
Ngeke ube nothando likaNkulunkulu kuwe.
You sit with all these things in your heart. No wonder you don't experience God's love.
Ngoba uhleli nalezi zinto zonke empilweni yakho, akumangazi ukuthi awuluzi uthando likaNkulunkulu.
No wonder you don't see it, no wonder you don't understand the thing.
Akumangazi ukuthi awuliboni, futhi awuluzwa, futhi awuliqondi.
Because you sit with sin in your life.
Ngoba uhleli nesono empilweni yakho.
Throw aside anything that displeases him and serve him your remaining years.
Lahla konke ongamthokozisi ubese uyamkhonza kule minyaka esele.
Now we thought about God's love to us. We spoke about God's love in us.
Sikhulume ngothando lukaNkulunkulu analo ngathi, sakhuluma ngothando likaNkulunkulu olukithi.
And if that is true, then God's love should also flow from my life.
Uma lokho kuleqiniso, uthando likaNkulunkulu bekumele uba luphuphume empilweni yami.
That love that I experienced should be experienced with the one next to me.
Lolo thando lolo engaluzwa mina kumele ukuba lizwe futhi oseduze kwami.
And I dare say that if he doesn't experience that from my life, then maybe I've never experienced God's love.
Futhi ngiyasho ukuthi uma lo munye engakuzwa lokho empilweni yami, mhlawumbe angikaze mina ngihlangabezane nothando lwaNkulunkulu.
Maybe we take the crucifixion just for granted. It's another story in the Bible.
Mhlawumbe indaba yokubethelwa kuyindaba nje exoxwayo esiyifanisa nezinye indaba ezikhona eBhayibhelini.
People should experience that love from my life.
Ngokuba abantu bekumele ukuba bayizwe lolo thando empilweni yami.
If you turn your Bibles to Ephesians, it's a few chapters later.
Uma siphenya amaBhayibheli ethu siya encwadini yabase-Efesu.
Ephesians 5.
Incwadi yabase-Efesu isahluko sesihlanu.
What should God's love mean in my life?
Melu thando lukaNkulunkulu lube yini empilweni yami?
Ephesians 5 verse 1. Therefore, become imitators of God. And then in brackets, copy him and follow his example as well-beloved children imitate their father.
Ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo.
And walk continually in love. That is, value one another, practice empathy and compassion, unselfishly seeking the best for others, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and sacrifice to God, slain for you, so that it become a sweet fragrance.
Nihambe othandweni njengalokhu Kristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe iphungela imnandi kuNkulunkulu.
God expects us to radiate this love.
uNkulunkulu silindele ukuba siveze lolu thando.
We humans are like that. We want to see what we can get.
Thina bantu sinjalo kaningi nje sifuna okuza kuthina.
If I look at a situation, what's there in for me?
Uma singena esimeni njalo umuntu ufuna ukwazi ukuthi mina ngiyozuzana.
That's our sinful nature.
Imvelo yethu leyo yesono.
But now God says that what you've received, give it to others.
Kodwa manje uNkulunkulu uthi lokho okutholile wena kudlulisele kwabanye.
Simon Peter, do you love me? Feed my sheep.
Petru, uyangithanda na? Yipha amaundlu wami.
Feed my lambs. Shepherd my sheep. That's your fellow man.
Yelusa izimvu zami. Yipha izimvu zami. Nakekela labo phila nabo.
If he needs something, physically or spiritually, help him. Do we help him?
Uma ngabe edinga into, mhlambe okomoya noma into yasekuphileni nje, melekelele ngabe siyabasiza na?
Is that love in me that Christ gave me?
Ingabe lolo thando lukimi na? Lolo thando uKristu angipha lona?
Is that love in me that I experienced?
Ingabe lolo thando engalithola mina lukhona yini kimi?
Does people see Christ in me?
Ingaba abantu bambona uKristu kimi na?
In my daily actions,
ezenzweni zami zosuku nosuku,
the people I meet every day,
abantu engihlangana nabo usuku nosuku,
do they experience that love?
Ingabe bayaluzwa yini lolu thando?
And those who haven't met Christ yet, do they experience it in my life?
Abangakahlangani noKristu, ingabe bona bayakuzwa yini empilweni yami?
It challenges me that Christ's love should be visible for the next one.
Kwangithinta lokhu ukuthi uthando likaKristu kimi kumele livele nakoseduze nami.
There's a story that someone once sent me about the Moravian church.
Kukhona indaba engaye ngayithunyelelwa omunye ekhuluma ngebandla laseMoravian.
They sent out missionaries all over the world, and I see here even to South Africa in 1735.
Ngonyaka ka 1735 bathuma ama missionary ukuba bayoshumayela emazweni ahlukene amaningi nakuleli lakithi.
But they are known for their all-consuming purpose to spread the gospel all over the earth.
Kodwa baziwa ngokuthi baphuma ngomfutho beshumayela ivangeli umhlaba wonke.
The church prayed for 100 years uninterrupted.
Ibandla lakhuleka iminyaka eyikhulu likhuleka lingaphezi.
I still want to go and read up why they stopped, but that's for another day.
Zafisa ngithola ukuthi bayekelani kodwa ke kolunye usuku lo.
But they send missionaries out into the world.
Bathuma abefundisi umhlaba wonke.
The Moravians had learned that the secret of loving the souls of men was found in loving the Savior of men.
Laba balelibandla bathola ukuthi imfihlakalo yokuthanda umphefumulo womuntu ithola yatholakala ngokumfela umuntu uba uJesu abasindise.
And history have it that they wanted to send missionaries to a certain island.
Umlando yasho ukuthi babefuna ukuthumela ama missionary kwesinye isiqhingi.
The island was occupied mainly by slaves.
Lesi siqhingi lesi sasikade sihlala isiqhila.
And there was no way they could get were allowed to go to the island.
Kwakungelula ukuthi bangavunyelwa ukuthi bangene kulesi siqhingi.
And so they devised a plan how to get to the island to give them the gospel.
Basebenza iqhinga ke lokuthi singafinyelela kanjani lapha kulesa siqhingi sambe sivangeli khona.
On October the 8th, 1732, a Dutch ship left the Copenhagen harbor bound for the Danish West Indies. That's the island they wanted to go to.
Kushukuthi ke umkhumbi wabo wasuka usuqonda khona kuleso siqhinga abefuna ukwengena kuso.
On board were two missionaries, John Leonard Dauber, a potter, and David Nitschmann, a carpenter. Both were skilled speakers and ready to sell themselves into slavery to reach the slaves.
Kushukuthi ke kwakubahamba ke kulomkhumbi kwakhona ama missionary amabili omunye ngumbumbi omunye nolwazi lokuba umbazi behamba bezimisela ukuthi bazinikele kuleso siqhingi.
So the only way they could reach the island was to be sold as slaves.
Eyona ndlela ukuthi bakwazi ukufinya kuleso siqhingi kokuthi bavume bona qobo lwabo ukuthi badayiswe njengesiqhila.
And so they gave them up as slaves.
Basebebanikela ke laba befundisa isithunywa kuba bayisiqhila.
Because they were now slaves. They were sold into that island as slaves so they can bring them the gospel.
Manxothi sebezenze igqila ke basebedayisela kulesi siqhingi bona befuna ukuthi bayohambisa ivangeli khona.
As the ship drove off, they lifted up a cry that would one day become the rallying call of the Moravian missionaries. May the lamb that was slain received the reward for his suffering.
Lapho ke besuka behamba bahuba lababanye besho ukuthi iwundle lahlatshwa lathola umqhele ngokuhlupheka kwalo.
The Moravians' passion for souls was surpassed only by their passion for the Lamb of God, Jesus Christ.
Laba uthando ababenalo ngalo ukuba imphefumulo isindiswe kwakudlula kuphela uthando uJesu abanalo ukuba kusindiswa abantu.
Sold as slaves because of God's love.
Badayiswa ukuba babe yisigqila ngenxa yothando lukaNkulunkulu.
And now the love from them to others.
Manje sekuwuthando olusuka kubo belidlulisela kwabanye.
And maybe we can say to the least, to the slaves.
Mhlawumbe singasho ukuthi bedlulisela abantu abaphansi ngoba babeya kwisigqila.
Because of God's love. They give their lives for others.
Ngenxa yothando likaNkulunkulu banikela ngokuphila kwabo.
And in the one article it says they went with a ship, they went to those islands and they were never seen again.
Kwenye indaba kubhaliwe ukuthi bahamba baya kuleso siqhingi leso abaphindanga babona futhi.
Why? They were slaves. Maybe they could never come out there.
Ngani na ngoba beyisigqila mhlawumbe bengasakwazi bangaphinde baphume lapho.
They knew that before.
Futhi babekwazi lokho phambi ukuthi baye.
But they were now slaves.
Ukuthi manje sebeyisigqila.
And probably died as slaves.
Mhlawumbe bafa beyisigqila.
For the next one.
Lokho bawenzelani na? Bawenzela abanye abantu.
Is that love in me for others?
Ngabe lolo thando lukho nine kimi uthando lwabanye.
This one I forgot about love.
Khona okwenye ngikusile oqondene nalo uthando.
Many people believe and sometimes teach that love is a feeling or an emotion.
Abanye abantu banolo nkolo futhi baze bafundise nabanye ukuthi uthando into esemzweni.
Yes. Feelings and emotions are involved in love. But the greatest part of love is action-orientated.
Yebo kunjalo imizwa kuyenzeka ixhumane nothando kodwa yona into enkulu othandweni ukwenza.
It's something you must do. It's a life that you must live. It must be visible in your life. You can't say, I love my fellow men, but you can't see anything. Love is a verb, what you do, more than a noun, what you feel. May we experience God's love. May it do a work in my life. And may those around me experience that same love. So much so that they say, I want that.
Kuti laba baseduze nami baluzwe loluthando nabo baze bethi nakho engikufunayo.
Then we'll have God's joy in our lives.
Lapho ke siyoba nokuthokoza kwaNkulunkulu
empilweni. Like the first song said, because of that, I have God's joy in my life.
Njengeculo lokuqala eliculiwe ukuthi ngenxa yalokho nginothando ngoNkulunkulu.
Thank you. I don't know if this may be one of the older people that would like to close.
While I was listening, this word came to me before you even mentioned. It's a form of action. It's a form of doing things.
Kwafika lo kimi ngekakusho ukuthi kuqondene nokwenza.
God acted on his love.
Unkulunkulu kwaba khona
kwenza uthando lwakhe. His only begotten son, the only thing he had. What was he possessed? He said, I'll give that.
Indodana yakhe yodwa ezele lokho kodwa benakho wathi ngonikela ngakho.
What a wonderful experience. If you've experienced it, this love, children, it'll change your life.
Into isimanga futhi umuhlangabezane naloluthando bantwana loguqula impilo zenu.
These days some of us were in Zimbabwe.
Ngalezi insuku abanye bethu besile Zimbabwe.
When you see the desire they have that the mission comes to help them.
Uma ubona ukulangazelela nesifiso abanaso ukuthi imishini
if you see the respect they have for the mission. And right to the top, we met the first lady. What she said to us, then you can only see God's love working.
And
then you say to yourself, who in our country, who in our country of our leaders has got the guts and sees God's love in action? And it's a challenge. Do the people see? Do they see God's love in action? Do they see God's hand when he works? Do they experience it? And that's a thing we must ask ourselves. Do we see God's love? Do we experience it? Or is it just another place? Is it just a mission station? It is just what once was started. But do we see God's love in action? And if we do, it changes our hearts.
Futhi sizibuza ukuthi ngabe siyalibona yini uthando likaNkulunkulu lisebenza. Singaboni nje ukuthi hayi umsebenzi waqala uNkulunkulu imishini nje, kodwa silibona uthando likaNkulunkulu lisebenza. Uma silibona, liyoguqula impilo zethu.
There are people outside that are prepared to give land. Which government will give a mission land? Which government will say, that's what we want? Which one? But when you go outside, you find that fervor, that yearning. This is what we need.
But
But here's my question. Who of you? Now, this is not something that I was... It's you think, when you're back there, you think, but who will do this?
Umosulena, we as booze, ubona konguti, ubani ukwazi ukwenza lokhu.
One day I was with Reverend Stegan, and he said, you know, who would that do? We were at a certain place, I would say, where we were, what we were doing. He just said, who is going to do that work?
And I now, being a
clever little boy, and I was spiritual, I said, sir, we'll pray.
Mina ngingse umfanyana omncane futhi ngizibona ngomuntu wamoya ngase ngithi baba sothandaza.
Kuyena ubaba bengumfanyana omncane. Kuyezwakala. Ngizwile ngani? Ngambuza ngathi baba wathi hayi ngathi hayi ngihlangipheka ngithi hayi baba hayi sothandaza baba ukuthi ubani.
Being clever, I said, we'll pray as to who can do it.
Ubaba mfundisi wathi kimi, yabona wena malume wena uzwenza lo msebenzi.
And he said to me, you malume, you'll do this work.
Angimpendulanga umuntu omdala, ngayithulela, ngathi hawu makhulu umuntu omdala, kakhulu indoda kaNkulunkulu, ngizothoba.
And I didn't answer back. I said, if a man of God speaks, an older person speaks, I'll bow.
Sengiyabuza ke. MaNkulunkulu esibiza ngale, obani phakathi kwethu uzobe nothando. Hayi ukuthi fika nje, bo mina cha, ngiyabuza nje, angisho futhi uzofika ukutshetha, angifuni impendulo yakho. Kodwa ngiyakubuza phambi kwaNkulunkulu. Ubiziwe nje uhlale la, uhlale ufunze imali, ujabulela, ushade ube nomdeni, impilo yakho, akona uthando lelo.
Now I ask a question which I do not expect you to come and answer me back. As the doors are opening in that other country, who of us would go there to do the
work?
Who will be able to do such great work there? And I'm asking you today. But I'll give you half the
answer.
If you can't do the work properly here, you won't make it there, you're going to fail. Rather stay where you are.
Sithi uNkulunkulu lolu thando usivezele ukuthi usebenze impilweni zethu sifana no Esther. What no man give and Zogufa as long against seven swakers and Kulunkulu.
And I say, may God help us that we can be like Esther, who said, if I die, let it be, but I will do that God wants me to do.
As standards in it.
Let us pray.
Baba wethu usezulwini.
Our Heavenly Father.
Sikubiza ngobaba, ngoba siyazi ukuthi uyasithanda. Nathi Nkulunkulu siyakuthanda.
We call you our Father because we know that you loved us and we loved you, Lord.
Sesiyacela ke baba wethu ukuthi wehle usebenza ngothando lwakho usihlukanisa ngesono phakathi kwethu.
Now, Lord, we pray that you come down and work in our midst and that you can separate us from sin.
Ngoba kuzobusa uthando lwakho noma kuzobusa isono lokho kubila kwazi ukubusa empilweni zethu ngakho ke sithi baba siyacela ukuthi usinika leyo ndlandla ukuthi sikwazi ukuhlukana nokubi nesono.
For it will be either sin or your love that rule our hearts. The two can't rule together. Therefore we pray, Lord, that you can help us give that zeal to love you so that we can separate from sin.
Ngakho ke siyacela Jesu ukuthi le lawa mazwi esizwile namhlanje kusebenze empilweni zethu kukhule ngokukhula kwalokho lolothando kukhula nomsebenzi wakho.
And therefore, Lord, we pray that the words that you've spoken to us today might work and make that love grow in our hearts, and by that love growing, that your work could also grow. Therefore, Lord, we pray that by your love, you can be with us.
Lolothando usiqhuba ukuthi siye ukuthi sisondele kumusa esaziyo ukuthi umusa kaJesu Kristu.
That love which will draw us nigher to that grace of our Lord Jesus Christ.
Nokuthi nomoya ongcwele asihole eqinisweni sonke.
And that the Holy Spirit can also lead us into all the truth.
Lokho sicela konke egameni lomfeli wethu Jesu Kristu.
And this all we ask in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
God be with you.
Kulunkulu abena.